waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Booliska Sydney ayaa baaraya geerida nin 72 jir ah oo ku dhintay isbitaal ku yaala Sydney nuskii dambe ee habeenkii xalay oo saacadu ahayd 2:00 habeenimo. Booliska ayaa dacwad ku oogay haweenay 42 jir ah iyaga oo ku eedeeyay in ay xidhay tuubada gaaska ama hawada ee isbitaalka Sutherland Hospital. Booliska ayaa sidoo kale sheegay in ay isla haweenaydaasi isbitaal kale oo gaar loo leeyahay oo la yiraahdo Karina Private Hospital isna ay ka xidhay tuubada weyna biyaha iyo mid kale oo qaada gaasta ama hawada aan hay nooca caafimaadka. Dhimashada bukaanka ayaan ilaa hadda lagu eedaynin cidna. Mucaaradka Federaalka Australia ayaa su'aal ka keenay ballanqaadka dowladda Albanese ee ah in la xoojiyo warshadaynta gudaha dalka kadib markii warshadda ugu weyn aluminiumka ee Australia ay sheegtay in laga yaabo in ay warshadooda xidhaan qiimaha korontada oo sareeya awgeed. Shirkadda Tomago Aluminium ayaa sheegtay in 2028 kadib aanu ganacsigoodu isbixin doonin, sidaa awgeedna aanu sii socon karin qiimaha korontada oo sareeya awgeed. Waxa ayna durba bilaabeen wada tashiyo ay la yeelanayaan shaqaalahooda oo socon doona muddo 4 weega. Wasiirka tamarta Chris Bowen ayaa qiray caqabadaha horyaala warshadan.
What they're saying is what we say, that we need more of the cheapest and most reliable energy for our grid. This is an important and difficult period for the time.
Waxa ay sheegeen waa isla wixii aanu anaguna sheegnay oo ah inaanu u baahanahay koronto raqiis ah oo lagu kalsoonaan karo. Hadda waqti adag bay ku jirtaa warshada Tomago, waxaanu sii wadaynaa in aanu hubinno in wax kasta la sameeyo si loo ilaaliyo mustaqbalka shaqada Tomago. Waxaan aaminsanahay in warshadaha sida kuwa aluminiumku ay u baahan yihiin tamar la isku halayn karo. Waxa ay rabaan tamar jaban, waana sababta ay nooga go'an tahay inaanu sii wadno isbeddelka tamarta ee waddanka ka socda, isbeddelkaas oo ay mucaaradku naga soo horjeeda ay joojin lahaayeen, ayuu yiri. Wasiirka cimilada iyo deegaanka Mary Watt ayaa weydiistay xafiiska saadaasha hawada wa Bureau of Meteorology in ay ka tashadaan dib u beddelidda websaitkooda cusub kadib markii lagu eedeeyay inuu khatar gelinayo nolosha dadweynaha. Dowladda Queensland ayaa warqad u dirtay dowladda federaalka ay kaga codsanayso in ay soo fargeliso websaitkan cusub ee laanta saadaasha hawada, iyada oo sheegtay in qaabka cusub ee websaitku uu reer Queensland ku adkeeyey in ay ka helaan macluumaadkii duufaankii 7-aadkan dhacay. Xilligii duufaanada ayaa ka bilaabmay Queensland 7-aadkan kadib markii ay roobab iyo duufaano xoogani ka dhaceen gobolka, kuwaas oo ilaa hadda ilaa 5,000 oo qoys aan dhahde ka gooyay korontada maalinkii Talaadada. Guddiga xuquuqda aadanaha ee Australia ayaa ku baaqday in la helo daahfurnaan dheeraada oo ku saabsan heshiiska masaafurinta ee Australia ay la gashay Nauru. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa xaqiijiyay in kooxdii ugu horreysay ee ku xirnayd xabsiyada socdaalka laga masaafuriyay Australia oo ay hadda joogaan Nauru. Tirada dadkan aan ahayn muwaadiniinta ee la masaafuriyay ayaan weli la shaacinin. Kooxdan oo loo yaqaano NZYQ ayaa fiisooyinkoodii looga qaaday sababo la xiriira shakhsiyadooda. Heshiiskan Australia la gashay Nauru oo muddadiisu dhan tahay 30 sannadood ayaa la gaaray horraantii sannadkan, sida la sheegayna waxaa ku bixi doona lacag gaaraysa $2.5 bilyan. Bilyaneerka Bill Gates ayaa ku baaqay in hoggaamiyeyaasha caalamka ee ka qaybgalaya shirka cimilada ee COP30 oo ka dhici doona Brazil ay diiradda ka wareejiyaan yoolalka dhimista qiiqa una jeediyaan hagaajinta caafimaadka iyo la qabsiga cimilada daran. Aasaasaha shirkadda Microsoft oo badanka waqtigiisa ku bixiya hawlaha Gates Foundation ayaa 19 bilyan oo dollar ku bixiyay barnaamijyo caafimaad, waxbarasho iyo horumarineed oo caalami ah, kuwaas oo ay ku jiraan la dagaalanka cudurrada HIV/AIDS, qaaxada iyo duumada. Bill Gates ayaa warbaahinta CNBC u sheegay in mudnaanta la saaro ka hortaga cudurrada iyo saboolnimada.
Climate is a super important problem. There's enough innovation here to avoid super bad outcomes.
Cimiladu waa dhibaato culus, hal abuurnimo inagu filan oo naga badbaadin karta natiijooyinka aad u xun ayaa hadda jira. Ma aynu gaari doono yoolkeena ugu sarreeya ee ah 1.5 ama xataa 2 digriiba, laakiin marka aynu yaraynayno saameynta cimilada, waa in aynu ku tayeynayno daryeelka guud ee aadanaha ee aynan wax walba ku koobin oo keliya cimilada, ayuu yiri. Shirka caalamiga ah ee COP30 ayaa bisha September 19-keeda ilaa 21-keeda lagu qaban doonaa magaalada Belém ee dalka Brazil. Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ayaa hoggaanka Malaysia ku ammaanay martigelintii shirkii shanaad ee ASEAN Australia Summit ee lagu qabtay magaalada Kuala Lumpur. Hoggaamiyeyaasha ka qayb galay shirka ayaa soo saaray bayaan ku saabsan ka hortagga khilaafaadka iyo maaraynta dhibaatooyinka. Mr. Albanese ayaa sheegay in dokumentigan ay ka sii taabaqaadayo guushii laga gaaray shirkii gaarka ahaa ee ASEAN Australia ee sanadkii hore lagu qabtay magaalada Melbourne, isla markaana uu muujinayo mas'uuliyadda wadajirka ah ee sugidda nabadgelyada iyo barwaaqaynta.
Above all, Australia's partnership with ASEAN is anchored in deep trust between our nations and enduring friendship between our peoples.
Ugu horrayn, iskaashiga u dhexeeya Australia iyo ASEAN waxa uu ku qotomaa kalsooni qoto dheer iyo saaxiibtinimo waarta oo u dhaxaysa dalalkayaga iyo dadkayaga. Sidii ay barwaaqaynta goboladeennu uga dhalatay fursado wadaag, ayaa amnigeennuna ugu tiirsan yahay mas'uuliyad wadajir ah iyo awood wadaag. Waa in aynaan aqbalin in waxa dhici kara ama dhici doona aayaha dambe uu sidii hore loogu go'aamiyey un ahaado oo aynaan u qoob xidhnaanin, ayuu yiri. Diyaaradaha Israa'iiliya duqeeyay ka fuliyay meelo ka mid ah Gaza kadib markii uu ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku amray militariga in ay qaadaan weeraro xoogan. Hay'adaha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof lagu dilay duqeymahaas, kuwaas oo si gaar ah u saameeyay xaafadda Sabra ee magaalada Gaza iyo Khan Yunis. Militariga Israa'iil ayaa weli aan war ka soo saarin duqeymaha. Bayaan Mr. Netanyahu oo horey u soo saaray oo ka soo baxay xafiiskiisa ayaa sheegay in Hamas jabisay heshiiskii xabad joojinta kadib markii ay weerar ku qaadeen ciidanka Israa'iil oo joogay meel ka mid ah aagga ay Israa'iil gacanta ku hayso. Labada dhinac ee Israa'iil iyo Hamas ayaa midba midka kale ku eedeeyay jabinta xabad joojinta dhaqan gashay Oktoobar 19-keedii. Dalka Netherlands ayaa doorasho guud ay ka bilaabantay, halkaas oo laga sameeyay sahamo lagu tibaaxayo in uu doorashada ku guuleysan doono xisbiga ka soo horjeeda socdaalka iyo soo galootiga oo uu hoggaamiyo Geert Wilders. Xisbigaas ayaa saadaaliyay in ay ku guuleysan doonaan kuraasta ugu badan ee baarlamaanka, inkastoo aanay taas macnaheedu ahayn baa la yiri inuu hoggaamin doonaan xukuumada cusub. Qodobada doorashada ayaa waxaa ugu cadaada baahiyaha guryaha iyo socdaalka, iyadoo laga walaacsan yahay in soo galootida loo mindiyalisanayo. Palwasha Hamsaad oo ka u tartamaysa xisbiga Greenska ayaa warbaahinta SBS u sheegtay inay ka walaacsan tahay cunsuriyadda sii kordheysa.
I see increasing racism and discrimination, and there can be various reasons for this. Poverty.
Waxaan arkaa kororka cunsuriyadda iyo takoorka, waxaana jira aan ku soo celiyo waxaan arkaa kororka cunsuriyadda iyo takoorka waxaana jiri kara sababo kala duwan oo arrintan keena saboolnimadu waxay noqon kartaa sabab dhibaatada guryaha ayaa sidoo kale ka mid noqon karta sabab ay xisbiyo siyaasadeed dhibaatooyinkan ugu isticmaalaan inay kala qaybsanaan iyo iskahorkeen ku dhex abuuraan bulshada saadaasha hawada ee waddankeennan australia maanta waa sidan magaalada perth shuux ama labo ayaa laga filayay 21°C adelaide qorax 22 melbourne inta badan qorax 19 canberra shuuxyo suurtagala 16 sydney shuuxyo 20°C brisbane shuux ama labo 25 iyo darwin oo ah shuuxyo iyo duufaan suurtagal ah gelinka dambe 34°C dollarkii halkii dollar australiaanahana maanta waxaa lagu sarifayay 56 cents oo us dollars ah eber dhibic 56 euro ah iyo $1.14 oo dollarka new zealand ah warkiina maanta inta ayuu ku dhan yahay
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.